Ilinhlonipho kimi yoba sengathi sengahlanyela kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Iba baqeda inhlonipho yimi kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Iba baqeda inhlonipho yimi. Ilinhlonipho kimi yoba sengathi sengahlanyela kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Iba baqeda inhlonipho yimi kanti ibolaba. Ilinhlonipho kimi yobe sengathi sengahlanya kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Abaqeda inhlonipho yami kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Abaqeda inhlonipho yami. Ilinhlonipho kimi yobe sengathi sengahlanya kanti ibolaba. Kanti ibolaba. Abaqeda inhlonipho yami kanti ibolaba.
Vele baixo, bate um chino, vai acontecer isso. Uma fulatela bem por um melão. want to go to the corner of the other side of the Pomacuma, so I'm not the washing. Let us launch out of one and go to the other side. It goes, baby, I'm about to see if you can do ways. Uma we have a Tarazoo and then a Nami Tatio and a man, those are doing it. Yes, in the nation, a pass, well, I need a car, Matatam Yama, for the Pula, for a promos, and Atim Kai, what's here? A pin, Atim Kai, what's here? Atim Kaya, I'm Bolegon Fanawa Kolo, Nanglo, Pusha is in the pool, no other to Monges and for a promos. If not, you get your Pulaba fan, Siva Shy of a fan, Jong is a Jenny Kobangai. House, house, house. What a Monges, for a promos. All those shy so happy, million fan. Yes, of a shy so I'm clear, so I'm a shy. If in the national loon, don't matter anything, I'll do a thing, a slant of 400 for bulls, and I would shy and jam this thing inside. So I'm a daughter. It is a large child at the Telal of Panagasha to Kumul, a Taras Pasha, but them since 2022, see Bambi. And it was no tippies, and my tippies, and dogs, and Tandeluma Gomasina. When the womb part of all the falling and that part, but I said, David. Nagulonya and Sakshana, I put down for a dog in Boston and I say, you know, Penny at all. Hey, Kachel, ever to suit for a cool water now, my ship. Yazi, over the way up, no man, the Rupalum Paco won't. Mabi, Lamato, the Bupaski, Tilanya, all cut and looking petty. How 60%? How 60%? Utelumus, Ufora Sum, how Suma to Dabun, Kula and Lupaski. Suma! Ngiphinde ngishaje ngomfana osemncane kodwa uma uze umsebenzi wakhe ngathi umuntu omdala ukhaya umfokamkhizi house house bekiphathi ngiphethe uJJ ufokambuthulu useyimi njalo ngilelolanga ekushisa ekuseni kusakazemini kuyobanjani inkunzi yamakwinja bayikhuluma khona thi ukhona bafuna bafokazana bathi umafika kuthuleka kuhle kwenkosi yesizwe bathi umehla amlandela ngenxa yokwehluka kwakhe. Yena nela zonke inkhali yakona laba yajabula bonke abantu abeze yakona ligciba abafana kanje. Bayajabula kahle kwelakithi. Bayajabula Msinga. Bayajabula Nqutu. Bayajabula KwaNongoma. Bayajabula Shole. Bayajabula Bellville. Bayajabula Thekwini. Bayajabula Goli. Bayajabula East London. Bayajabula Swazini. Bayajabula Lesotho. Baye chabule Kritabu, baye chabule Fahed, baye chabule Newcastle, baye chabule Anfut Nasempangi. Umashala bemtona wakuzu koku bashezu wati yegen mafana bagichi nkomo esikumule. Iti kubega jaloga chonga la muviga numagunzi majagota sofela ko. Intu zemnyame bashule sewe kwaza matete wala langa chegwe minini. Zichabule zoki nzizwa na intoga zinga sanga lima zizwa lengomu. Utex for a fumus, Utiba for a numa, Usi Pupana Jamin, MC, Utah Supanagala, Uma to Panagando, Usorales of Panagando, Utaya of Panagata, Upras of Panamapus, Ukalasa, the past class of Great Town, Utova to Panagana, Una to Panagana, Ukato for Anna, Usola to Panagasu, Uswa to Panagana. No pumalele intokazi kamlotho ugandile kwamande nani usibusisa ufanakashana uLady Max umasikananda kwelasenkanda ugamuhela intokazi yaselesotho ngelangwezi nofuni intokazi kambono umumbi omuhla wakamkhizi usikhova ufana kamhlongo uhlakaniphi ufana kadumisa umthoko ufana kasikhakhana uthubelisa ufana kanalo ukabi intokazi kwamagwazi. Usted ufana kanani, umfana ufana kanani, umezwa kanani, ubonawa kanani, ukhule ufana kanani, ukujani ufana kanani, umfanzile umfana kamhlongo, umsa ubenathi ufana kanani, umakhanyile wasebhulu, umlondo ufana kanani, untando ufana kanani, umkhulu ufana kanani, ukasani intokazi kanani, usilethemba intokazi kanani, unonduduzi intokazi wathusi. Ubonise intokazi wathusi, ukamelisa intokazi wanani, wamahla wakanani, umandisa wakathole, unkanyisa umfana kanani, usiphe umfana kazitha, usiphe ubofu umfana kantanzi, usidu umfana kashani, undonsa ukhwalise umfana kanani, utsepsane umfana kashezi, unathi umfana kaShesi umzwethu wakaShesi ukhayelihle wakanala usandise umfana kaKhumalo usifiso wakaskandi promotion umfana kaXimba uzamambo intokazi kwamkhiza unelisana umfana kaXebekhulu ugoyidumelo intokazi kwamashoko ugomi intokazi kwamlunguzi uamini indodakazi intokazi kwahlongwane uwolethi intokazi kwadlala usilindile intokazi kwadlonga uzothanda intokazi kwakhambuni uthandise intokazi kwamantshanga unobuhle amasuku unqobile kwakamathi uphethe ngokuyivuma ubheshwane umfana kasikhathane aphinde athokoza wonke ama-ona emareki ngokwehlukahlukana kwabo uyathokoza umakhudu umfokadala uyathokoza ubomhlanhla umfokagwala uyathokoza umavava umfokasikhakhane uyathokoza uphotha umfokasikhakhane uyathokoza uzwakushiya umfokamkhizi uyathokoza usiyakanye umfokacebekhulu uyathokoza umusha umfokanayo uyathokoza udvd umfokagwala uyathokoza umkhey umfokamagwazi uyathokoza uthamba umfokasikhakhane uyathokoza uthembisa umfokamhlongo uyathokoza umzwethini umfokamthetho phansi kwasentaa
uhambe ujela abantu ukuthi uzombamba wesitha sami awazi yini ekhaya uhambe ujela abantu ukuthi uzomthola wesitha sami awazi yini ekhaya ngesitha sami uzomthola nithi uzomtholeka awazi yini ekhaya ngesitha sami uzomthola nithi uzomtholeka awazi yini ekhaya esitha sikawa makangwesayi nomonakalisinyengezuuleeithi esitha sikawa makangwesayi nomonakalisinyengezuubule pele
ngisa kushaya ngaba abafana bami abayilishumi nambili ngikushaya ngobhenten umfana kashangazi ngikushaya ngokuleka umfana kamhlongo ngikushaya ngosibunga umfana kamagwazi ngikushaya ngopulasi umfana kantaza ngikushaya ngosesene umfana kanala ngikushaya ngomandisi umfana kanala ngikushaya ngosilinda umfana kancono ngikushaya ngobhajethi umfana kadumi ngikushaya ngothabisa umfana kanala ngikushaya ngosibufa fazi umfana kamthetho ngikushaya ngosabela umfana kantaza bathi umuntu umsheshisa ngikushaya ngosibonga umfana kaphakathi ngithi vimba ngapho umlabalaba umfana kakhumalo nami ngizovimba ngapho alabafana sebekhululeke kakhulu la ngithi ngibonga kini nonke abalandeli bomculo ngokungenzela iqiniso nginjenjenjenje kungenxa yenu hawu cishe ngakhohlwa eyi kodwa wathi nginiyeke fokoo